tena kuhua kama mande suwa Tuesday Wednesday kuzidi na Friday ah. Nikwache mwende wangu ni mfate na kitu gani wendo wangu mami wangu hani ah.
Wapati hata kidongo, mwezao wamejia ukatili. Wanambulia vipigo, emtulia uzae na mimi. Ujenge na mimi, uzae na mimi. Ujenge na mimi, uzae na mimi. Ujenge na mimi, uzae na mimi. Ujenge na mimi,
usiniumize, usiniumize, usiniumize.
Kwangu wewe ndo na nafasi nyingine kando wapati nafasi na dua wanaishi kwa masaiti watenda dhambi maliko motoni motoni peponi mbinguni nitakwezihani sohongo ni ukweli mami unapotia kwako tabani niseme kwako domo wazi japo ni bubu kwako nasema hani ukinishika ukinishika watetembesha Tenzi lako litaki pesa Uneshimo kwa kila lika That's why nakupenda Wakikwambia puzia Puzi romba nitukia Nikikosa ndashukia Hata magoti ndakupigia
wenzao kwenye mapenzi. Mapenzi ni sherehe ndogo duniani, na shangaa tunapendana, tunaumizana. Not a fair. Tupendane, tupendane, tuheshimiane. Asante. Don't be judging.